Beat Records material, baby.
Pull makeup on the beat.
Okay, okay.
Safari hii na badilishia loki kinijia juu misiendi loki dema paka minatia loki chaf chaf die minatia bloki chaf chaf die minatia noti cheki zangu ndefu zoni cheki bioti palipo na upepo mina itaboti kula boda boda siku t-bolti washa ingia ubalidi siuzi makoti si shamba la kahawa mtakula makofi minafia nohu minafia godi unakaa kama chakula ya bosi unakaa sana uzeni makoti wanakimbia bwana nimetokea ghosti na wanyoosha hakuna madobi na wewe seka ni kamko bondi nimefungu wa bucha na chinja magoti kukaa juu sisi hatuna budi mezani kwetu chupo hazirudi ulalo leo ni kifudi fudi goodi goodi
okay okay.
Hapa ni home, hii hapa juhudi uvivu ni bomb. Hii hapa machawa apigi vibomb. Hii hapa ni winner psycho zone. Hii hapa ni Nicki ulimisa kirap. Hii hapa ni mimi na rap. Vesi napiga ka Tyson. Bado nakuwaga icon. Bible nasoma kwa balcon. Nataka ubiri micon. Kufanya hii ni wito. Kuacha hii ni mwiko. Kama wasira nipo. Weho si nipo nipo. Nipo. Hii hapa hii.
Okay okay. Biashara kaka, hii hapa ni sadaka. Wajomba wanalia bata, hii hapa meokoka. Na mileo naokoka, kamtoto amedata. Na mimi najizima data, hii hapa ndo anaitaka. Hii hapa ndo anaipata, hii hapa ndo anaifuata. Hii hapa ndo anaijana, hata kwekea vichwa. Usipotumia kichwa, hapa akili kumkichwa. Ni akili kumficha, wake okay.
Rock with the illest, Jesus Christ ndio bwana sio mwingine. Umji ni darasa na sisi ndio shule. Kaki janja kuna watu na msukule.
Okay, okay, uzuri kuna mimi unao wote. Kama ni mapenzi ni ipe yote. Nimesema nipe nini yote yote. Nimesema nipe nini. Nasenga wale bongo, hip hop, Afrika yote. Tumetanda uko Kongo, Niger, Uganda wote. Bazi mepigwa kama ngumi punch punch. Skanki na nuka juu ya anga pass pop. Roya bongo flavor inuke chop chop. Kazi juu ya kazi yani chop chop.
Okay, okay.